ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngiphinde ngikubingelele kwamukele futhi enkosini e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ukwenza inkonzo kwabanye abantu kuyinto esaziyo ukuthi siyadinga ukuyenza, kodwa kolunye uhlangothi sikuthola ngelula futhi kungalubekeleki ukwenza, kubukeke kungenancazo etheni. Uma ucabanga kahle hle ukusiza abanye abantu, wenze utho kumbe wenze utho ngenxa yabanye, ilokho kanye okwenza umhlaba ukuba uqhubeke ujikeleza. Yikho sikwazi ukuphila endlini esingazakhanga thina mathupha, sishayele imoto esingayikhiqizanga ngezethu zandla. Ngishinto esobala nje ukuxubha amazinyo ngeyixubhu esingazakhanga engazange futhi zibunjwe yithi ngalokhu eziyikhona. Amasevisi amaningi adinga kube nenkokhelo, ilokho kanye okwenza umnotho uba uqhubeke ujikeleza. Kodwa isevisi eyishaya amakhanda ile yohloboluza mahhala. Hlehlehle isukele isevisi ingemahhala ngokuphelele, kodwa ngomnikelo walowo osuke iletha lesevisi kithi. Umnikelo owenziwa ngabazali ukukhulisa iy'ngane zabo. Umngani ngisho isihambi sisize umuntu thizeni, ingakho ekufundisana abafundi bakhe ngokuba ngobukhulu beqiniso. UJesu unendaba ayisho lapha kuMark 9:36-37. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo wamgona wathi kubo, ilowo nalowo oyakwamukela abe munye kubantwana banje ngegama lami uyangamukela mina, ongamukela mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo. Ngokweqophelo lokuthi silethe inkonzo kwabancane kakhulu emphakathini abancane ezimpilweni zethu, sikhonza uJesu ngakho uma suke senze njalo. Ezingeni lokuthi uma sikwenza sivula inhliziyo zethu zothando kubantu abaphansi abanganakekile emhlabeni, sivula izandla zethu kuNkulunkulu ngalokho. Ubani lo akubizela ukuba umlethele inkonzo? Ubani lo uNkulunkulu akubizela ukumthanda nokumamukela? Ngokuba ngokwezinga umthanda umkhonze ngalo uzobe uthanda khonza umukela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.